Mughalin Dora Jatte, Mughalin Gani Jatte, Mughalin Gani, Se, Mughal Bafar, Bugalin Dona Zerpet.